Hello. 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 Hello.
ay ku dhalka sigaalay halka ayana ka badbaaday dadka waxa gabar yar oo sidii jira